la 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 la.
Nasta
Remo mapenzi amini chapa fimbo nalia naumia siwezi amenifanyanisha mzoea mwenzenu baba yatanifanya nitajifia najaribu siwezi tatizo kubwa nishamzoea ona moyo chakali tatizo kubwa shamzoeaga kumbe amedanganywa na mali wenye magari washamchukuaga natamani ungejua au kiasi gani unanitesa kushoto wewe kulia au kinyona unanikwepa wamenivua pendo pesa sina wamekata matawi paka shina sikuizi na lewa dinazima sijalala na ota nazizima wamenivua pendo pesa sina wamekata matawi paka shina sikuizi na lewa dinazima sijalala na ota nazizima remember everything. Oh, baby, no more. Oh,
kaja kwangu mbona nalalamika umtimizi kuto kucha wewe kuchakalika umfikili na kachoka kuwa muzigo kuchapa chapa kila siku vipigo kutwa kupewa kisogo kutanganywa kamutoto mudogo simpi penzi la kupima na mchanganya na mpa mazima na muone ya huruma siku mdanganya uyu mtu mzima umelivu wapendwe kima una umekata matawi mpaka shina sikuizi unalewa dunazima kujalala unaoto unazizima umelivu wapendwe kima una umekata matawi mpaka shina sikuizi unalewa dunazima kujalala unaoto unazizima
eti mrudishe, nimrudishe mpone
siwezi
mrudishe, nimrudishe mpone
mimi shampenda
eti mrudishe, nimrudishe mpone
siwezi no no no
nimrudishe, nimrudishe mpone
nimewasikiliza, mbona mimi mnaniliza wakaka mnaigiza, mnataka kunyumiza. We uniona wanini, uyakasema tapata lini. Leo uwezi bila mimi, unateseka tangu lini. Umelivunja pendo kweli huna, umekata mizizi hadi shina. Sikuizi umelewa ndo nazima, hujalalo na oto na zinzima.
Etanirudishe, anirudishe upone.
Oh, sitaki.
Anirudishe, anirudishe.